نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغالي لولاشناي تما ينليك وشلوكي تا درود كفن لازابو ننتميك وات محمد صلى الله عليه وسلم ndiyeso timakhalatu tikulongosolelana maubwino ochulukitsa kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo kwambiri timakhala tikukamba linoti panthawi imene tikumufunira zabwino mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam zabwino zake zimabwerera kwa ife tomwe suti timakhala kuti tikumpangira favor kapena tikumpangira bwino wathu mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam iyayi koma timakhala kuti tikuzipangira zabwino ifeyo ashaini yake chifukwa tikapanga choncho Allah subhanahu wa ta'ala malipiro amapereka kwa ifeyo ndipo idzakhala njira yoti Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiweruzo akati iketu inu ndine kudzera mudurudi imene timawelenga imene tingawelenge pa dziko lapasi pano Allah subhanahu wa ta'ala akati ike kujanna kuntendere nge hadithi yathu yalelu ili pa kuwelenga durude kuwelenga durude musanapange dua tisanapange dua tisanayambe kupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kena kali kose choyambirira tikufunika tiyambe ndi kuwelenga durude kufunira zamwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifa kudzera mmenemo muli madalitso ena ake apa deradera hadithi kuchokera kwa Ibn Mas'ud amene ndi Abdullah radhiyallahu anhu amene adayankhula kuti pamene aliyense mwa inu wafuna kupempha kwa Allah tabaraka wa taala ayambe dua yakeyo pomutamanda ndi kulemekeza Allah ndi matamando oyenelera ukulu wake ndi ulemelero wake ndipo kenako awelenge durude kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo pambuyo pake apemphe zofuna zake popeza kudzera munjira iyi yochitira dua yopangira dua pali kuthekera kuti iye atha kupambana akamati atha kupambana zoti nthawi zachani kuti nthawi zenoti Allah subhanahu wa ta'ala akhuza kuyiyankha dua yakeyo mosavuta hadithi kumaso nkhani yathu yalelo imene ikusonyeza chikondi cha masahaba radhiyallahu anhum pantumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba wina mutu wa nkhani imeneyi sahaba wina apanga ulendo ndi shughuli ngachokaphunzira hadithi imodzi yokha inu ndine timayenda mmadera osiyanasiyana ukaphunzira ilmu ukatenga maphunziro osiyanasiyana kaya akhoza kukhala adin kaya akhoza kukhala adunia secular ndi zina zotero koma sahaba uyutu anangonyamuka ndi cholinga chuti akangophunzira ku hadithi imodzi yokha ndiye timve kuti kodi kwenikweni shida achitika ndi chani Sayyidina Kathir ibn Qais rahimahullah akulongosola kunena kuti tsiku lina lake ndi limodzi ndi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu munzikiti ilitu linali dera la Damascus. Padazabwera munthu wina kwa iye nati ey Abu Darda radhiyallahu anhu ndayenda mtundu wautali kuchokera ku Madina Tayyiba kudzafufuza hadithi imodzi kuchokera kwa inu monga mmene ndidaphunzirira kuti inu mudamumva mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwini wake usenzati hadithi iyi inuyo Abu Darda munaiva ochokera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam direct street kumawu kumawu munachita kuimva nokha ndi makutu anu woyankha Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adafunsa kunena kuti umagwira ntchito ku Damascus ifo sinanga nthawi zina timatha kuyenda ukapanga zina zake ndiye basi by the way mwanjira ina mosakonzekera umatheka kukumana ndi zinthu zina zake mongo kukumanizana choncho nge apa Abu Darda radhiyallahu anhu amufusa iyeyi kunena kuti kodi pali ntchito ina yake imene umagwira kunoku munthu uchapo yankha deni kuti ayi basi ndabwera kuchokera ku Damascus kudzaphunzira hadithi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adafunsase kina mwachikachikena kunena zoona kuti ku Damascus ulibe ntchito yomwe umagwira munthu uja adayankhanso kuti ndabwera ndi mtima onse ndicholinga chotsaphunzira hadithi imeneyi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adati tamvetsera ndidamumva mthenga wa Allah malaise ndi mtendele za Allah zipite kwa iye akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amamfewetsera njira yokalowera ku janna munthu yemwe wayenda ulendo kupita kukaphunzira maphunziro a dini. Angelo amatambasula mapiko awo pansi pa mapazi a munthu amene iyi komanso china chilichonse chopezeka kumwamba ndi dziko lapansi ngakhale zisomba m'madzi mmene zimampemphera chikhululuko kwa Allah kumpemphera munthu ameneyu. Kulemekezeka kwa munthu yemwe ali ndi maphunziro a dini kuposa munthu yemwe ndi wopembedza kwambiri koma alibe maphunziro wa kulingati kusiyana kwakuwala kwa pakati pa mwezi ndi nyenyezi. Nyenyezi ndi mwezi kutalitali sizingafanani maulidwe ake. Masheikh ndi alowa m'malo antumiki madayiso ndi mtendeza Allah zipite kwa iye. Masheikh ndi anthu amene akhalira mipando ya mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallama komanso amene akhalira mipando ya aneneli osiyanasiyana. Fajan aneneritu sadasiye chuma komano adasiya maphunziro a dini. Ndiye ngati pali inheritance pali chuma china chake chimene tingapeze kuchokera kwa aneneli ndi chuma chake ndiye ndi chimenechi cha maphunziro a dini. Munthu amene waphunzira dini ndithudi ali ndi ulemelero kuposa munthu amene ali ndi chuma. Wina akhoza kukhala ndi mamiliyoni, wina akhoza kukhala ndi mabiliyoni, pomwe wina alibe kena kalikonse, alibe ndi senti, alibe ndi kwacha ina iliyonse, koma chifukwa choti ali ndi dini, ali ndi maphunziro a dini, akudziwa chimene akuchita ndipo akumopa Allah subhanahu wa ta'ala maphunziro ake, ndiye kuti munthu ameneyo amakhala opambana tipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase mitima yofuna kuphunzira dini nthawi ina iliyonse kuna kulikonse kumene tili.